ngolo ntyamatha mbengqondo esijane ezikhoyazi bamkhathe phentloko ingqondo ibotshiwe ngathi wenza iphondo into yophuma umlomo imbatyo nesilolo asikhisi banicinga ndilela nokwashiya ikapa kule meki ngaba ndenzisono xa ndimamela umculo wezirappers besike ndityhefe ndizamle ndifikelwe buthi nisezothetha ngam xa ndikhupha i-hit nizothetha ngam xa ndifake iringi nizohleba ngam ndisisixo egemini ngobakhepha ngam khaniyeke mani nizothetha ngam xa ndikhupha i-hit nizothetha ngam xa ndimfake iringi nizohleba ngam ndisisixo egemini ngobakhepha ngam khaniyeke mani ndayeka nofakele slati isigila bafuna usithola ndisisitico andithanga nqaba uncanya ndihamba phezulu ndinamaphiko oko ndavusa iwash for endinike xa ndibona zindicela inkitshi anasimile njengesilayiti yezinika isiminof xa zincula amagwitshi anazinto ndiphume culture zange ndiyacinga ndizenxiba amabitho anazinto iseziweyo ezincane eziyeza ndikabi namsindo akho zinto ndisezohleka xa ndisiye ebhankini bezigqibeli
zinsisenigoli Sorry brother, that's a folly I was rapping on the cooler boxes Seeing cops and robbers buying zolis I want all the smoke like a scotly I don't talk to pigs and the horses I am to pick tongue and hip hop What DJ my body means to be dory, Cops out now, you're in a blackout Saying Eskom's poofs, I'm a bad mouth Load shedding kilos in the crack house Stick eight and my knife gonna stab out 10 years and I didn't take a day off But I'm still on track like a racehorse They will kill your career when it take off And if it's world war now, then I'm paid off I sold what I could as a hustler The boys in the hood was my brasser On the hardwood and I dunked the ball in your bed Call me NBA youngster But don't forget the CPT For you it's a name, but it's more than a handle And if you win the rap for the scandals You wasting your tape like you Andrew
You know that I be with the G's You just come to the Cape for vacation Relax on the beach for the peace While we stuck in the zoo, fuck the president If we should meet, I'm a beast And go ape shit and break shit so that he can actually see What it means to be a product of our environment Straight from the street, Kaya Leach For the culture, for 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 Kaya Leach